DJ Group Juma Kagere ndani ya Sofia Record. Ramazani Gojo Solo Ozi Chocholi Drums. Sauti za kushiba.
Nazidi kusema moyo ni wewe. Na kupenda nilisha sema. Nazidi kusema moyo ni wewe. Napo wazazi wako wanapinga. Mimi na wewe kuwana. Napo wazazi wako wanapinga.
Pasa Kinanda.
Mimi nisinge chali mama.
Sema nao.
Ingekuwa
Group.
Mela,
Mela, who defeated?